I'm OG than OCG, hardcore like Cody B. Rappers MC, sanana wasanii hawawezi fikia kodi hii. Eti we boy anazuga masi kuzifikia Zion key ataka uti. Niga nipo underground fake ongeza BD. Ayo ni P-Steel na badili red to blue sea. I don't deal with what you deal with. Navofanya nafanya vile na feel. Niga nimekuja kill fake suck your deal. Kisha iba mbinu ili kesho uje kiri. Hisi yako asili una utafakari hivo nigga chill. Chill. Embwe feki chimba andaki ndipo lipo mwanga we dogo fikra zako giza hizo za kizushi ingiza igiza ili upate kula andaki fire sniper nipo stigi chimba unasaka mula nige hampo kwenye misingi na hizo classic mnazo rap ni umbulula ilipotoka hii rap na warudisha nige mpasu kufura kanali ni P still na kutua wenge we dogo kujibu bwege huwa ndo future za motra andaki kitambo na huwa sitaji nyimbo zinipe mambo mlinzi wima nipo kwenye lango la hii rap iko wazi kikosi kazi ni marapa chambo salamu salutina rado harakati bado
sina happen stories of my niggas sina happen sina happen stories of my niggas sina happen mungu wa mitaa safisha mitaa mungu wa mitaa safisha mitaa sina happen stories of my niggas sina happen sina happen stories of my niggas sina happen mungu wa mitaa safisha mitaa sina happen stories of my niggas sina happen sina happen stories of my niggas sina happen
wana baju ikona ni bitu wajue pina gonga midundo
na hiyo shauri rasti for rap andaki daima